Yeah.
Oui.
It's your B-boy.
Sound chef.
Kiddy.
Vibes.
Imagine. Kill us out, pocket running. Pitch running. Sidani. Nitakusa, oh, mimi. Oh, my darling. And everything I tell you, girl, you listen. Love that if I'm a music. Na mambo mengi ndo sipendi. Roho yangu ilinde mana siwezi. Mi siwezi. Siwezi bila wewe.
Siwezi. Siwezi.
Da 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 da. Nimeokota do 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 do. Acha nikute my darling, chérie, chérie.
Acha nikute my darling, chérie, chérie, chérie. My darling, chérie, chérie. Acha nikute my darling, chérie, chérie, chérie. My darling, chérie, chérie. Mbona misiko mi mungi. Sioni na kuona wewe tu. Ni kama sina mboni, nipa sikioni. Uje na shingoni, baby. Tukifika fa na niku bebe. Acha roho mbaya ziwaume. Oh my babe, usilekeze. Nia za mbaya zikome. Mtakulinda mi, uwangu chimami. Yeah, yeah. Na ukitaka niku bebe, baby. Chanda chema ni kuvishe pete. Mtakulinda mi, uwangu chimami. Yeah, yeah. Acha nikute my darling, chérie, chérie, chérie. My darling, chérie, chérie. Acha nikute my darling, chérie, chérie, chérie. My darling, chérie.
Ukinita nakuja, naku, nakuja. Naku, wasubiri nakuja, naku, nakuja.
Ukinita nakuja, naku, nakuja. Wasubiri nakuja, naku, nakuja.
Kiddy,
tunairudia hiyo aje.